jidkii ama wadadii shanaad shaqalka macnaha ku jira ama erayada lagu sameeyey gaari ama baabuur 19 ama 19 4 sarwaal 1000 buug fiore ama ubax 3 hal indo ago 100 labo 8 san bashimo ama dibno shalato ama ice cream and coop ama bakery